amat.unaux.com.
Gunman Nangawai, you could be the mood. It's a don't quiff. Nangawai, you could be the mood. On the session,
Blue Media Music Production.
Kama chikondi cho mwenda chiwona, chikondi cho wawa kukosa sabola. Kukisanga lerongo no sizi matilola, ukale nditendele popo hadi breki ya loa. Kuma poya mbamo mwezi kakomela, zuwa singa lowe kukala osa onana. Andukati ona ama shita kumasidila, ino mazina miza wa chikondi ndampeza. Mesa ine, nika kukonda, mesa nawe ukatero, ukande uzwa mandiko. Suzande tawa paka mate. Iwo kane na chikondi chikazata. Moyo wakondi mate. Ropo yamba kwezu nandi uza. Kutanale shabe maeseru. Inendika kusangalasa. Ndipo ndika kusamalira. Inesina kuzembeleko. Chifu kwa shani wanditeru. Inendika kala nawe pamavuto ndipatendele. Ndawi olira makutontoza. Nanga wayo kweza mo. Komanda wezina ino kanza zaiwe. Sindi kulupilila kutuna nditawane. Ukatukala kupanda inesunga kwa nise. Pano wanditawa and you go far away. Koma siku lomwe iwe tinakumana. Kwezi poyamba paja weyo nandikana. Kusia nandizo mwachita za chikwana. Ino kulupilila kena kukunditaya. Sindi kuziwa kutindiwe mundu ota. Olo nditadwa la suma kwero zandi ona. Ine ndi magandizo ako ndi kuonda. Siku lino zandi funa mlungu akuona. Kumbuka ndika kukonda kukusamala. Nangawai ukubweza moto. Muzipinjo zako kukutondoza. Nangawai ukubweza moto. Mesa ine ndika kukonda. Mesa nawe ukatero. Ukande uzwa mandikonda. Suzande tawa paka mate. Iwo kane na chikondi chikazata. Moyo wakondi matero. Poyamba kwezu nandi uza. Kutanale shabe maeseru. Ndika kukonda kukusamala. Nangawai ukubweza moto. Muzipinjo zako kukutondoza. Nangawai ukubweza moto.
Download great music from amat.unaux.com.
Fame the DJ.